edit you crazy for this one.
DJ Showstead.com.
Sam Sagala. Don't you?
Let's go. Yateka nomba.
Give us.
Na sandenda bomba.
Give us.
Mokasi nalilonga.
Titas.
Pachikulile ne botolo ya.
Give us.
Fanyi mbona basi. Kumpempula izinga. Tadishe pama beat. Kupwe kula. Yonze vya mahitu. You take kula. Heta huku fiola bari fit. Nintie sula. Mr. Kondo. Na mawe kwa timbi Mr. Kongo. Nenzo kulisa mafone 06 katondo. Na wamine X6 kwa chikris katongo. Hoes in the news. In the top stories. All black suit. New apostolic. Niva chila kuma fashion wafana. Vani funsa. Pachi blue luna fashion sakala. Duncan Sundala. Hana niuza printa ati rigs. Pama t-shirt. Papase vovala. Self-dress. No stress. Na finchelele. When they throw shade. Kudi ine chintelele. Yateka nomba.
Kivasi.
Na sandenda vomba.
Kivasi.
Mokasi nalilonga.
Titasi.
Pachi kulile ne botolo ya.
Kivasi.
Ukupeva ni donchi donchi. Dress code jabu nonchi nonchi.
King Dunch.
Ukubeva ni donchi donchi.
King Dunch.
Dress code jabu nonchi nonchi.
King Dunch.
Ukubeva ni donchi donchi. Loose change. Kupuso tinga eventually. Dress code jabu nonchi nonchi. Two chains. Mukoshi wa upempali. Imbomba muka suva somu chungu lokshana. Ulubuli fiko ama vundu not sana. Chisungu not sana. Abantu wa chisungu wa ipusha palu pia. Naka tundu not sana. Skulu not sana. Utulo not sana. Nowadays insapato lukungu not sana. Teti munchite imite zine kuba suti nine Jimmy K. Tumfundu kuno funku tutwimbeka. Ichitungu wa chitundu tuchindika. Ututundu tutundulu twingika. Uyumfungu lumechapu watu wa shindika. Yateka nomba.
Kivasi.
Na sandenda vomba.
Kivasi.
Mokasi nalilonga.
Titasi.
Pachikulile ne botolo ya.
Kivasi.
Ukubeva ni donchi donchi. Dress code jabu nonchi nonchi.
King Dunch.
Ukubeva ni donchi donchi.
King Dunch.
Dress code jabu nonchi nonchi.
King Dunch.
Ati brrrr. Big shout out to the big homie King Dunch.
Yeah.
DJShowstead.com.